Yahayaa suura 10 aaya 45 yaaki 66 dhum haphii warki Yesu. Dhudhbe nder Yahudan ko'en gardube Mariyama giwube ko Yesu wadi be koliimo. Amma woɓɓe maɓɓe njahi to farisan ko'en mbiɓe ko Yesu wadi. Gam non mawɓe ardiɓe diina e farisan ko'en be noddi kawtal mawɓe be mbi'i, ɗume ngaɗeten? Neɗɗo e waɗa kuuɗe kayɗiniiɗe ɗuɗɗe, to en alimo o nyamri Yeeso e waɗuki ɗum, koo moye hoolotomo? Nden Roman ko'en ngaray teeta wuro caniingo meɗen e leydi meɗen. Amma gooto maɓɓe bi'eteeɗo Kayafa, mawɗo mawɓe ardiiɓe diina e ɗumɗon ndungu, wi'iɓe, walaa ko annduɗon. On annda ɗum ɓuranii on neɗɗo go'oto maaya ngam koo moye dow lanyol Yahudanko'en fuu halka. Haala ka'aka Kayafa wi'i naa ɗum nyumo maako, amma nde kanko woni mawɗo mawɓe ardiiɓe diina e ɗumɗon ndungu, o waɗi annabaaku wiiki Yeesu maayay ngam lanyol Yahudanko'en. O maayay naa ngam Yahudanko'en tan, amma haa e yimɓe Allah cankitiiɓe nder goɗɗe leyɗe, o hawritaɓe, o wartiraɓe go'o. Daga nden ɗon nyalnde ɓe ndarwi warki Yeesu. Gam non Yeesu ali yiilaaki nder Yahudanko'en e njayri. Amma o ali ɗon o yahi wondi leydi haade kare, o natti wondi gariiri bi'eteendi Ifrayim, o jooɗii ɗon kanko e tokkuɓe mo. Nde humto sakkinki ngo Yahudanko'en ɓadi, yimɓe ɗuɗɓe jooɗiiɓe nder garihon ladde ɓe ndilli Urushalima gam laaɓinki ko'e maɓɓe ko humto ngon. Ɓe ngaɗi ka ɗaɓɓutuki Yeesu. Nde ɓe kawriti nder wuro caniingo, ɓe ngaɗi ka ƴamƴamtirki e ɓe mbi'a, ɗume ngiiɗon? O warowaay ngo o humto boo? Mawɓe ardiiɓe diina e farisanko'en ɓe njaadake ɓe mbi'i fuu annduɗo to Yeesu woni, o anndinaɓe gam ɓe nannga mo. Nder aayaaje ɗe jannguɗen to gaɗa, en ngi'i bawɗe Allah. Gam annabi Iisa umminii li'aajaru diga mayde gaɗuɗo balɗe nayi nder yenaande. En nani nde annabi Iisa umri ɗum itta kaaƴanga ɗum maɓɓiri yenaande nden, sey Marta mawniraawo mayɗo on wi'imo, Moodibbo, ayto ɗum maɓɓitii yenaande nde'e e woodi lumgol kallungol, gam hande balɗe maako nayi diga o maayi. E yiiki Marta, li'aajaru fuɗɗii nyoluki, gam non ɗum waɗataako li'aajaru ummo. Amma annabi Iisaa wi'imo, naa mi wi'iimaata hoolakeyam a yi'ay teddungal Allah? Diga ɗon annabi Iisaa nyamri Yeeso ummini li'aajaru diga mayde. Yimɓe kayɗini gam ɓe ngi'i teddungal Allah. Ɗum bo e tabbitinana en ko waɗataako to meɗen enen ɓiɓɓe Aadama ɗum gaɗoto ɗum to Allah, gam Allah o joomu bawɗe e teddungal. Ɗum bo e tabbitinana en ko Allah waɗata nyalde jaango, gam nyalde jaango mayɓe gartuɓe leydi Allah nder bawɗe muɗum, Allah nder teddungal muɗum umminayɓe diga mayde, o hokkaɓe ɓalli kesi. Woɓɓe yaaki wuro Allah waato aljanna, woɓɓe bo yaaki halkere nder hiite jahannama. Nder aayaaje ɗe jannguɗen ɗo'o, en nani nder Yahudanko'en ɗuɗɓe kawrutuɓe ji'uɓe ko annabi Iisaa waɗi, waato nonno o umminiri li'aajaru diga mayde, ɓe kayɗini, ɓe kooli annabi Iisaa, ɓe tabbitini lallay annabi Iisaa diga to Allah iwayi. Annabi Iisaa woni kisnoo ɓii Aadama diga hakke e kiita Allah garayka nyalde jaango. Gam non ɓe kooliimo, ɓe ngarti tokkuɓe mo. Amma woɓɓe nder Yahudanko'en jiuɓe fii kayɗinii ɗum ɗum annabi Iisaa waɗi ɗo'o, sey ɓe njaarani moodiɓɓe maɓɓe waato farisanko'en habaru ko annabi Iisaa waɗi. Nde farisanko'en e ardiiɓe diina Yahudanko'en nani habaru kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe annabi Iisaa waɗi ɗo'o, sey ɓe noddi kawtal mawɓe ɓe mbi'i, ɗume ngaɗeten? Neɗɗo o e waɗa kuuɗe kayɗiniiɗe ɗuɗɗe, to en alimo o nyamri Yeso e waduki dum ko mo e holotomo do e holla en be ardi be dina yahudan ko en be nanai beldum ko annabi Isa wadata be ngi'ai teddungal Alla dow ko annabi Isa wadi hani da be kaidina be teddina Alla dow kuude kaidinibe de annabi Isa wadata amma be ummini kajal be ardi be dina yahudan ko en e modi be mabbe be tabbitini lalle annabi Isa e wada kuude kaidinide amma be jabaay o lilaado Alla gam hisnuki be ne be nani habaru kuude kaidinide de annabi Isa wadi do don e don be notti kawtal mawbe gam be darwa ko be gadanta annabi Isa de be kawriti be bi'i dume gadeten gam neddo o rammo fa e mo wada kuude kaidinide dudde to en darwa e darnudem mo dow ko o wadata dum seko wala yimbe fukolotomo be alay dina meden be tokkomo gam non haani darwen der jawdum gam anden ko gadantemmo to nanon yimbe fu cankititto ala en be tokkomo dum e tabbitinana en be kuli gam e be ngia yimbe dudbe ala dina mabbe e be tokko annabi Isa gam non be njodi do be darwi no be kalkirta annabi Isa e yiki mabbe to be bari annabi Isa shikenan wondon lalle dum e tabbitinana en ko annabi Isa wadata e umminana be hakkillo berde mabbe metti gam e be dulla yimbe yimbe ala dina mabbe e be tokko annabi Isa gam non be njodi do be darwi no be barirta annabi Isa amma Kayafa maudo ardi be dina mabbe den don hitande wiibe on anda ko gadoton on anda dum urani en neddo goto maya do lenyol yahudan ko en fu kalka dume woni ma ana dum wiki dum burai neddo goto maya do lenyol yahudan ko en fu halka hala ka aka Kayafa wi annaba ku do maide annabi Isa wato do Kayafa maudo ardi be dina yahudan ko en den don hitande e wada annaba ku wiki annabi Isa mayay gam hisnuki yahudan ko en na bo gam lenyol yahudan ko en tan amma gam yimbe duniyaru fu wato neddo go oto mayay dow duniyaru fu halka der kita Alla bandirawo am afami dum wato Alla e hore mudum sirri annabi Isa maya dow gafangal o yara kita hakke meden enen bibbe adama gam to kalken der kita Alla nyalde jango gam non fu koli do annabi Isa mayi dow gafangal gam hakke mudum seko wala o hebay kisndam diga hakke e kita Alla garay ka nyalde jango bandirawo am afami dum aya chapande jawi etati wi diga den don nyalde be darwi wariki annabi Isa mawbe ardi be dina yahudan ko en gam kajal e maunitare be darwi no be barirta annabi Isa be mbawata waduki nonbo seto sharel ngel Alla siri annabi Isa mayay to wadi en nani diga don annabi Isa ali laki der mabbe jairi o ali leydi ndin o yayi wandi leydi ndi yahudan ko en duda o joddi e tokkube moton aya chapande jawi e jawi wi nde humta sakkinki ngo yahudan ko en badi yimbe joddi be der gari hoy ladde be dilli urishalima gam laabinki ko e mabbe ko humto ngon nde be kawriti der urishalima be ngadi ka dabbutuki annabi Isa be kaabi be ngi'amo gam e be nana habaru kuude kaidinide de o wadata e be ngidi be ngi'amo be nana ekitinol mako be ngi'a kuude kaidinide de o wadata nde be kawriti der wuro ceningo be ngi'aymo e be jam jamtira bandiraabe noy ngidon o waroa ngo humto bo? On nana e habaru mako e mo waroya? Be kaabi e warki mako. Ama ardi be yahudan ko en kapi wiki, fu andu doto an nabi Isa woni, o andina be gambe nangoyamu. Gamder jonde mabbe, be njada ke be kapi wiki, be mbaray an nabi Isa. Gam ume, gam kajaltan, yimbe alabe etoko an nabi Isa. Yimbe dutbe, engia kude kaidini dete an nabi Isa wadata, ebe kolomo. Hanju wadi be ummini kajal. Berde mabbe metti doko an nabi Isa wadata. Gamderto janguden en nani. Dutbender yahudanko en. Jube ko an nabi Isa wadi. Be kolimo. Ama de ardi be dina yahudanko en nani ko wadata bo. Be noddi mitin der jautum. Be mbii. Dume gadeten. Netdo ofa e wadaku de kaitini de dutde. To en alimo o nyamri Yesu e waduki non, ko mo e holotomo, gam non, se en daruwen gambaremmo. Kulon mape won non, yimbe fu tokkoto an nabi Isa alabe, gam non ben daruwino ben bardatamo. E yiki mape, to ben bari an nabi Isa shike nan won don, o dulla yimbe tokkoto be mo. A mape anda, e lawol warki an nabi Isa o dawtata hebuki himbe tokkotobe mo. Do, konde be yahudanko en be tabbitini kude kaidini de an nabi Isa wadata dum gonga. Amma be kolaki mo, be ngani mo, e be dabbita warki mo, gamto heba tokkotobe mo. Amma fu enon dum don hatay himbe kolaki an nabi Isa. He ma dum warti lawol no an nabi Isa hebi himbe dudbe tokkibe mo. Dum e holla en enen bibbe adama en bawata darnuki ko Alla e hore mudum siriyi. Gam non annano hande to a wanya an nabi Isa e tokkube mo. Dum hadata himbe tokkuki an nabi Isa seini be dawto. Gam bi adama wawata darna ko Alla e hore mudum wadata. Alla hokka en famu dum der berde meden. Amin.